izolo imondo yami ihlala njalo icingana nawe akekho omunye ndiziqhenya ngayo nabongathini ngithakekho asosombhaqe nobungenza njalo nabungazama sosukwazibo nobuthando lakhe luhamba nami imihla nezolo inhliziyo yami eyakhe yonke akekho omunye ndiziqhenya ngayo nabongathini ngithakekho asosombhaqe nobungenza njalo Yeah, I can't get it. It is all alone.